Ngokuqinisekileyo yinyweba ukubuyela emngcwabeni ngale ntsasa. Ndiyabuza nje, umzalwane uNeville utshilo kokuba abaninzi babengeva ngasemva. Niyandiva kakuhle ngoku phaya emva, ngaba konke kulungile? Konke kulungile. Ndimncinci, ngoko kufuneka ndenze ingxolo eninzi ukuze abantu bazi ukuba ndikho. Ngoko ndikhumbula ngelinye ixesha xa ndandisebenza kuncedo loluntu, inyuka ngenyathelo, kwaye ndandidla ngokunxiba izihlangu ezikhulu ezinezikhonkwane kumphantsi wazo ngenxa yokuhamba kwiintambo zombane eziphakamileyo, kwaye ndandisenyuka ngamanyathelo. Kwaye unkosikazi Eyolf ongumhlobo wam wayekwi-switchboard, ndiqinisekile ukuba umnumzana uGinta phaya uya kumqonda kakuhle. Ke u-Edith wathi, Billy, wenza eyona ngxolo ukuba ngumfo ongako ukuba mncinane endakha ndambona. Ukunyathela ezi zikhonkwane zinkulu zingaphantsi kwezihlangu ndisenyukela ngamanyathelo. Ewe Edith, ndimncinci kakhulu, kufuneka ndazise wonke umntu ukuba ndikho, ndenze ingxolo eninzi. Ndaye ndangena nje ukuya kufowuna, umzalwane uNeville wayendixelele ukuba umhlobo wethu olungileyo, umzalwane uRoy Robertson, njengokuba ebengekho enkonzweni ngale ntsasa ngenxa yokugula, eyakhe wayenezinyo elifakwe ngaphakathi libangele usulelo, kwaye lamnika umkhuhlane, kwaye uza kwenza ukuba likhutshwe, ndiyacinga, ngoko nangoko. Kwaye uRoy ube njengotata kuthi apha, kwaye siyamthanda. Ndaye ndathi, mzalwane uRoy, mna ndiyangena ngoku kwimizuzu nje embalwa enkonzweni. Ndathi, ndiza kucela ibandla ukuba sonke sikuthandazele ngale ntsasa, kwaye ngomso xa edlula ukwenzela ukuba oku kuhoywe, izinyo likhulela goso okanye into ethile ibifakiwe ngendlela engeyiyo, kwaye kufuneka balisike balikhuphe. Umzalwane uRoy ligqala njengokuba nisazi nonke ukusuka kwimfazwe yesibini yehlabathi, esandula nje ukudutyulwa beziziqwenga, kwaye ukuba bekungengenxa yokulunga kukaThixo ngengazange aphile. Wabekwa phandle phakathi kwabafileyo ixesha elide, iingalo zavuthululwa khona apho yaze imilenze yavuthululwa yaze yomibini eyona mithambo luvo yafa, kwaye ugqirha wathi ukuba wayenokuze aphile wayengenakuze ahambe inyathelo, ngoba abalo lukaThixo usebenza yonke imihla enyuka nayo yonke into. UThixo ube elungile kuye kuba eyindoda elungileyo, kwaye siyamthanda, kwaye thina ayithi sonke ukuba siphila ngokufanelekileyo, oko akuthethi ukuba sikhuselekile kwiinkathazo. Ngeliphandle kuthetha ukuba zonke iinkathazo zijoliswe kwindlela yethu, ngokuba zininzi iimbandezelo zelungisa, kodwa uThixo ulihlangula kuzo zonke. Leyo yindawo ezizukileyo. Siza kucela nje umthandazo okhethekileyo ngale ntsasa ukwenzela umzalwane uRoy. Andazi nokuba kukho nabani na apha okwangoku ongathanda ukuthandazela, ongathanda ukukhunjulwa ngelizwi lomthandazo. Ukuba baya kuphakamisa izandla zabo, konke kulungile, kulungile oko. Masime nje umzuzwana nje ukuba niyathanda ngeli thuba sithandazayo.
Lord, we come today
ngosi, siyeza namhlanje ekuqaleni kwesabatha, kwaye ilanga lithatha indlela yalo ngoku ukubhabha ukunqumleza ihlabathi. Ukuzisa ukukhanya nobomi kwezo zinto elimiselwe ukwenjenjalo, kwaye ekuqaleni kwenkonzo esiyinxenye yebandla lakho elibizelwe ukubamba iinkonzo zempiliso, ukuphiliswa ngokwasenyameni komzimba, ukuzalisekisa iminqweno kunye nolangazelelo lwenkosi yethu esikelelekileyo, eyahlatywa ngenxa yezikreqo zethu, kwaye ngemivumbo yakhe saphiliswa, kwaye siya kucela ekuqaleni kwenkonzo njengoko iqala ukuthabatha amaphiko ayo ngeengoma, kwaye iintliziyo zethu ziqala ukuphakanyiswa ukuba siya kukhumbula ngale ntsasa, Nkosi othandekayo, umzalwane wethu uRoy Robertson, umkhonzi wakho othobekileyo, kwaye siyazi ukuba wabusindisa ubomi bakhe kwithafa ledabi, kwaye ube ulungile kuye. Kwaye namhlanje ubandezeleka inkxwaleko yokokuba angabi nakho kuya enkonzweni. Kwaye Nkosi, ngethuba babethandaza endlwini kaYohane uMarko, kwabakho ingelosi eyehla yangena endlwini yentolongo, apho uPetros wayesekukhonkxweni. Zavuleka ingcango ngokungungqa yaze yamkhokelela phandle. Oh Nkosi, wena usenguThixo. Ezo ngelosi zikumyalelo wakho ngale ntsasa. Siyathandaza Nkosi ukuba ngeli thuba sithandaza apha endlwini kaThixo ukuba iingelosi ziyakuhla ziye endlwini kamzalwane uRoy Robertson. Umnqweno wakhe ukuba sendaweni yakhe apha kodwa iimbandezelo zimbambile. Kwaye zanga iingelosi zikaThixo zingamhlangula, zimenze aphile ukuze abe nokuthabatha indawo yakhe kwakhona endlwini kaThixo. Kukho abanye abaye badlula ebunzimeni, bona bebegula, kwaye sibone ixhegokazi njengokuba beliza kuhlala esitulweni, liphakamise izandla zalo xa belibhadaza ngeenyawo. Lize endlwini kaThixo ukuze liphiliswe. Nikeza Nkosi ukuze liphume lihamba ngemitsi nobutsha bomfazi osemtsha. Bonke abanye abathe baphakamisa izandla zabo ezininzi zazo ziye zenyuka kuba kubhaliwe kwaye kucatshulwe ngaphambili. Buninzi ububi obulihlelayo ilungisa kodwa uThixo ulihlangula kubo bonke. Sana singabhabha simtya namhlanje siye elukholweni iingalo zokholo eziya kusihlangula kuko konke ukugula nenkxwaleko. Yakuba iphelile inkonzo, kwanga kungangabikho obuthathaka phakathi kwethu. Siphe Nkosi ukuba wonke ongakholwayo uyakuba likholwa, kwaye njengoko sicamnca ngelizwi lakho, wanga umoya oyingcwele ongalithabatha alibeke ezintliziyweni zethu, kwaye phaya alinkcenkceshele lide libe sisiqhamo selizwi. Senzele oku Nkosi, njengoko sithobe iintloko zethu ngokuzithoba kwaye sikucela egameni likaYesu. Amen.
May be seated.
Ningahlala phansi. Kanye phambi kokuba ndingene kumyalezo wenkonzo yale ntsasa, ndingathanda ukukhumbuza ezingqondweni zenu ngokusondela kancinane ukuba kukho nabani na kuni oneholide kwaye angafuna ukuya kwenye yenkonzo eziya kubanjelwa eMiddletown, eOhio, kuqala ngomvulo iveki, iya kuba kumabala okunkampa. Ngaba niyalazi nje igama lendawo yamabala okunkampa, Jean? Umzalwane uSullivan, iMiddletown sisixeko esincinane, ndicinga ukuba malunga neJeffersonville apha. Liziko lebhola yomnyazi, umzalwane uSullivan ngumalusi phaya, naliphi na elinye lamabandla eFull Gospel, apho kukho amashumi amathandathu anento asebenzisanayo kule ntlanganiso, liya kukwazi ukukuxelela ukuba aphi amabala okunkampa. Kwaye kuya kubakho izindlwana ezininzi kumabala okunkampa, ke ndixelelwe, ukuba zihoye abantu abangathanda ukuza. Yaye imihlangano iya kuqalisa ngomvulo ukuya ngomgqibelo, iintsuku ezintandathu, kwaye ayisayi kuba ngecawa ngenxa yamanye amabandla ukuze babe nakho ukuya kubamba iinkonzo zabo zesiqhelo, mhlawumbi iya kuba ziinkonzo zempiliso okanye umthandazo wabagulayo busuku ngabunye, kwaye wonke umntu uyamenywa. Kwaye oko kuya kuqalisa ngoAugust 10 ukuya kutsho ngoweshumi elinesihlanu ngomvulo ukuya kutsho ngomgqibelo. Kwaye ukuba uneholide kwaye ube neholide yakho ezayo kwaye unqwenela ukuyichitha ngaloo ndlela, ke ngokuqinisekileyo singavuya ukuba nawe. Kananjalo, ndiyakubakhuthaza bonke abo abangabhaptizelwanga kubhaptizo lobuKristu ukuba bashiyeke ngale ntsasa kwaye bayicingisise, kwaye lungelani inkonzo yobhaptizo eya kulandela malunga nemizuzu engamashumi amane anesihlanu ngoku, ndiyaqonda. Oko kuya kuba lapha ebandleni. Sithanda kakhulu ukukhuthaza abantu ukuba babhaptizelwe kubhaptizo lobuKristu. Sisazi ukuba ibalulekile ukusa elusindisweni, kuba yabhalwa yinkosi yethu umyalelo wayo wokugqibela ebandleni. okanye njengoko wayalela ibandla ekugqibeleni wathi, hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli kuyo yonke indalo. Lowo ukholiweyo wabhaptizwa wosindiswa. Ngoku siyazi ukuba kubalulekile ukuba sibhaptizwe ngokuntywiliselwa, kwaye siya kukuvuyela ukunika le nkonzo kuwe nakuye nabani okholisekileyo entliziyweni yakhe ukuba uYesu Kristu unguye unyana kaThixo ukuba wafela ukusindisa abona, kwaye wawungulowo awafela ukumsindisa. Kwaye ungathanda ukuza ubhaptizelwe egameni likaYesu Kristu kuze uxolelwe izono zakho, usithi kulo ihlabathi ukuba uyakholwa ukuba izono zakho zixolelwe, nokuba ngoku uza kuba ngumfundi wenkosi uYesu ukuba ume. Ukuba kunabandla lokuba uye kulo, singavuya ukuba nawe ube nobudlelwane nathi. Asinamalungu apha, umnquba ovulekileyo wawo wonke umzimba kaKristu walo lonke ihlelo. Sima njengabasebenzisana namahlelo onke, kwaye sivula iingcango kubo bonke abantu, akukhathaliseki noba wangobani na, ibala, uhlanga okanye inkolo, wonke umntu wamkelekile. Nabani na othandayo makeze, waya kubani nalo elinye ibandla, singavuya ukuba nize nje nize nibe nobudlelwane nathi. Akukho nto yokujoyina, ngena nje kanye xa iingcango zivuliwe udlelane nathi. Yiyo yonke into oyidingayo, yiza nje kanjalo, yiza ngentliziyo evulekileyo, beka amagxa akho evilini, kwaye usincedise njengoko sityhalela phambili ngenxa yobukumkani bukaThixo. Kuba siyakholwa ukuba ilixa selisondele, ukuba xa zonke izinto ekwathethwa ngazo eBhayibhileni ziya kuzaliseka, aphandle kwamathandabuzo, kodwa abaninzi benu bafunda ekaKrushchev ingxolo yakhe kwi-UN ngenye imini, njengoko ndayicatshulelwa kwiphepha laseCanada ngumhlobo. Wathi, ukuba kukho uThixo ulungele ukosula nokucoca itempile kwakhona, nani bangxowankulu njengokuba wenzayo ekuqalekeni. Ke ngoku ungafunda phakathi kwemigca, ulungele ukuyitshayela itempile kwakhona, kwaye ngokoyikekayo umkomanisi kungafuneka athethe into elolo hlobo. Wayenento, nangona kunjalo, njalo loo nto yayingoongxowankulu ekuqalekeni ababangela inkathazo. Singoongxowankulu. Ndeva owethu othandekayo, othandekayo uMalusi, umzalwane uNeville, esenza ukuphawula kumabonwa kude wakhe okanye unomathotholo. Ngenye intsasa, oko kwaphinda-phinda engqondweni yam, andikwazi nje ukuyilibala. Ndiyicaphulele umhlobo wam phezolo. Kwaye oko kwakukoku, ukuba kuya kubakho emva kokuthatyathwa kukamoya oyingcwele uphume emhlabeni, laa nkolo yenkonzo isesikweni iya kuqhubela phambili ingawazi umahluko. Ingaba wakhe wenzile? Bangaphi abakuvileyo oko? Yayingengomnqa loo nto. Abamazi umoya oyingcwele, ngoko abayikumazi xa umtyile, kwaye baya kuqhubeka nje kanye ngokufanayo xana okugqibela etyinelwe kumzimba kaKristu. Baya kube besaqhubeka bezama ukuzisa abaguqulwa kuwo, ngokuba abayazi into anguwo, yaye unqulo lwabo olusesikweni luya kuqhubeka kanye njengoko babenjalo. Ngoko isenokungangeni kuwe njengokuba yenzile kum, kodwa leyo yayiyingxelo eyothusayo okokuba baya kuba kude kakhulu kwizithethe zenkolo nje bade bangawukhumbuli umoya oyingcwele, ngokuba abayazi ukuba uyintoni na wona. Okokuqala, Thixo iba nenceba kude. Mzalwana, ndingathanda ukuphila kobu bomi, kwaye umnqono wam kude ukuba nkqu nentwanana encinci yokuva kwakhe ubuhlungu. Ndiyakuyazi entliziyweni yam ndimelwe kukwenza into eza kumenza buhlungu, ndiyakwazi ukuyiva nje emzuzwini. Kuyeke ukungabikho kwakhe, andifuni kuba lapha xa engekho, ndifuna ukungabikho ngelo xesha. Ewe mhlekazi, kuba Akuyi kubakho gazi kwisihlalo senceba. Uya kuba mnyama kwaye kuphume nobumnyama. Indawo engcwele ayisayi kuba nambele phaya wakusithethelela ityala lethu ngelo xesha. Uyayazi isibhalo siyayithetha loo nto. Indawo engcwele yayiqhuma kwakungekho gazi kwisihlalo senceba. Ngoko ngumgwebo ukuba inkosi iyakuthi ngaxesha lithile kusengexesha olu kwintla isinike imvuselelo yobusuku obumbalwa ndiyenzile nje engqondweni yam ndifuna ukuthatha laa ncwadi yesityhilelo ukwenzela ukufundisisa kuyo yihlanje ngayo laa ncwadi yezityhilelo uqhubeke ngoko namhlanje ndiyazi ukuba baninzi abangenayo ukuba bathandazelwe kwaye iofisi yam ibivaliwe namhlanje okanye kule veki kwaye abanye abantu babengenile abazange bafumane ithuba lokuthandazelwa phandle phaya ngenxa yokuba amakhwenkwe ayemkile usuku okanye kanjalo ukuya kuphumla banomsebenzi omninzi ekufuneka bewenzile umsebenzi wabo kunye nomsebenzi womnquba neminxeba yam nayo yonke into kungekudala iyakufumana kwizimvo mithambo yakho kwaye ngoko ke eso sisizathu ndiyazi uba kufuneka ndiphume ndaweni ithile kanye ethubeni kwaye ndenze into eyahlukileyo kwaye ndiyayazi bayayenza nabo ke bandibizile ngathi ndicinga ukuba kuya kulunga kwaye siza kuthandazela abagulayo emizuzwini embalwa kwaye ndacinga ukuba siza kufunda ukuthile kwilizwi likaThixo ukuba unayo iBhayibhile yakho ngoku masityhile kwincwadi kaIsaya ndiyathanda ukukubona ufumana incwadi yakho kwaye uyifunde ndiyafunda ukuba awukho nje ngaphezulu kwelinye okanye amabini amazwi esiwafundayo ukanti lilizwi likaThixo elingunaphakade elingenakufa alinakuze lidlule isahluko samashumi amahlanu nesihlanu sika-Isaya umxholo usindiso olungunaphakade. Wenani, nonke ninani nxaniweyo, izani emanzini, nabangena mali, izani, thengani nidle. Ewe, izani nithenge iwayini, ubisi, ngaphandle kwemali, nangaphandle kwexabiso.
Why do you spend money for that which is not bread?
Yini na ukuba nisebenzisele imali ngento engesonka nokubulaleka kwenu koko kunganelisiyo. Kulaphulani kum ninyameke kwaye nidle oko okulungileyo kwaye nenze umphefumlo wenu uxhamle ukutyeba. Thobani iindlebe zenu nize kum. Ivani, kwaye umphefumlo wenu uya kuphila.
And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
Kwaye ndiya kwenza umnqophiso ongunaphakade nani, kwaneenceba zikaDavide ezinyanisekileyo. Ndingathanda ukuthetha kuni okwethutyana nje elifutshane kumxholo. Ngaphandle kwemali okanye ngaphandle kwexabiso. Zininzi izinto ezonwabisayo zemihla yethu. Ininzi kakhulu into enokuhenda abantu kwinto ebesingayibiza iziyolo. Kwaye yeyabo bonke abantu. Yonke iminyaka.
There are the enticements for the young people.
Ukho izihendo zolutsha, imidaniso yale mihla, namatheko e-rock and roll. Nomculo abanawo ohamba nayo, kwaye konke kuyahenda. Ukwenzela uzonwabisa. Andikhathali nokuba lilunge kangakanani na ikhaya umntwana akhuliselwe kulo. Nokuba ufundiswe njani na ukwenza okulungileyo. Ukuba la mntwana akakawamkeli amava okuzalwa ngokutsha. Umculo we-rock and roll utsala umdla wakhe ngokukhawuleza njengoko awuvayo. Ngokuba kuye, uzelwe kuye ngokwemvelo, umoya wenyama waye amandla kamtyholi makhulu kangako namhlanje ade abambe la moya walo mncinane kwaye iyakwenza kangakanani nangaphezulu komdala ngoko othe walala uzalo olutsha ngokuba kuphela njengokuba ubomi bakho buguqulwa kwaye uguqulwe wazalwa ngokutsha wangeniswa ebukumkanini bukaThixo imvelo yakho iyakuba iseyeyezinto zehlabathi akukhathaliseki nokuba ungowenkolo kangakanani na ngaphandle kokuba oko kutshintshiwe kuwe unganqula kwaye ube ngowenkolo kodwa oko kuyakuba namandla athile okutsala kuwe ngokuba lo mfo mdala wesono neminqweno yakhe akakafi kuni kodwa ukuba ukhe kwabakanye wavumela uKristu wathabathe itrone entliziyweni yakho ezo zinto azikhathazi ikangako ukuba nkulu kakhulu andinakulikhankanya igama lendoda kuba andikwazi kucinga ngegama layo ngoku kodwa abaninzi benu baya kuyikhumbula bathi kwakukho isiqithi apho amadoda ayesiya khona ahlasele ngokuqubula kwaye abafazi babephuma becula kwaye iingoma zabo zazirhalisa kakhulu kangangokuba oomatilosha abadlulayo ngeenqanawe babeya kuya bangene andule ke amajoni aqubulayo ebeya kubabamba aba matiloshe bengalindelanga baze bababulala kwaye indoda ethile enkulu yayifuna ukudlula kwaye wabayalela oomatiloshe bakhe ukuba bambophelele kwipali yenqanawe kwaye bafake into ethile emlonyeni wakhe ukuze angabi nako ukukhwaza kwaye bafake iziciki ezindlebeni zoomatiloshe bakhe ukuze bangeva kwaye bagqithe ukuze beve baze baphuma abafazi bengqunqa kwaye bekhwaza kwaye becula kwaye yayinkulu kakhulu wade wajika ufele ezihlahleni zakhe ekhwaza koomatiloshe bakhe jikani ningene kodwa abazange bamve babe neziciko ezindlebeni zabo ke kaloku wahamba ngolwandle waya kwindawo ethile apho babeza kumkhulula khona okanye bakhulule izandla zakhe kwaye wayeza kukhupha iziciki ezindlebeni zabo phaya xaya wayehamba ezitalatweni weva imvula eyayigqwesile kuleya ezantsi phaya okokuba xana wadlulayo kwakhona bathi mthunywa omkhulu singakubophelela kwipali yenqanawa na kwakhona wathi hayi ndiyekeni nje ndikhululeni ndive into ethile enkulu kakhulu de loo nto ingabi saphinda indikhathaze kwakhona yiloo ndlela ekuyiyo ukuba ngumKristu ozelwe ngokutsha bafumene into enkulu kakhulu kune-rock and roll kunye nezoko zonwabisa zeli hlabathi bonwatyiswa ngumoya oyingcwele mkhulu kakhulu lide ihlabathi libe lifile kubo kodwa xa usiya kulu lonwabiso luphantsi kuya kufuneka ukhumbule ukuba kufuneka uthabathe imali eninzi umfo oselula othatha umhlobo wakhe oyintombazana ukuya kulaa matheko kunye nale midaniso nanjalo njalo uya kuhlawula into eninzi yomvuzo wakhe weveki kwaye abantu abadala abazama ukufumana uyolo ekuyeni kwiindawo zokuthengisa utywala ukusela iintlungu zabo zeveki zimke baya kufuneka bahlawule imali enkulu kwaye bafumana ntoni kuyo abafumani nto kuphela bubuhlungu bentliziyo kwaye khumbula umelwe kukulungisana noThixo ngenye imini ngenxa yaloo nto yaye umvuzo wesono kukufa akukho nto uyenzayo apha emhlabeni ngayo lithemba lobuxoki eliyinkohliso ukusela kuyakongeza usizi isono siyakongeza kuphela ukufa phezu kokufa Icheck yakho yokugqibela iya kuba kukwahlukaniswa nokuThixo ngonaphakade ukungena kwidike lomlilo. Kwaye awunakuzuza nto kuphela ulahlekele. Emva koko uThixo uyeza aze abuze umbuzo. Kutheni uchitha imali yakho ngezo zinto ezinganelisiyo? Kutheni uyenza? Yintoni eyenza umntu afune ukuyenza? Bachitha yonke into abanayo, yonke into abanokuyizuza ukuthenga ukusela ekunxibiseni umfazi othile ababaleka naye. Okanye uhlobo oluthile lwehlabathi ulonwabo olunenkanuko. Kodwa sixelelwe eBhayibhileni kwaye siyalelwa ukuba size kuThixo kwaye sithenge uvuyo olungunaphakade kunye nobomi obungunaphakade ngaphandle kwemali kanye ngaphandle kwexabiso. Ezo zinto azinakwanelisa kwaye isiphelo sazo kukufa kwanaphakade kwaye kukudla yonke imali onokuthi uyiqokelele kunye ukuba ube sisisikhulwana okanye umonwabisi okanye inkwenkwe eyonwabisayo okanye nantoni na onokuba yiyo kanye intombazana edumileyo kanye nokuba yintoni na yiyo. Kuxabisa yonke eninokuhlanganisa ukwenza oko. Nxiba ngeyona ndlela iphezulu yokunxiba kwaye nenze izinto ezenziwa lihlabathi kuphela ukuvuna itshekhi yesigwebo esingunaphakade. UThixo wathi, ngoba siza kwenza ntoni ngemini yomgwebo xa sibuzwa ukuba kwakutheni ukuze senze loo nto? Iza kuba yintoni impendulo yethu? Iza kuba yintoni impendulo kwiMelika yanamhlanje abathi basisizwe sobuKristu? Kwaye kukho imali eninzi echithwayo kwiwhisky ngexesha lonyaka kunemali yokutya. Kutheni uchitha imali yakho kwizinto ezinjalo ukanti urhulumente uyakukuthumela entolongweni ngeedola ezintlanu zerhafu obuzithumele mhlawumbi kwiziko elithile belingamiselwanga kakuhle ukuze lamkele irhafu ukuthumela abaseki mabandla ngaphesheya kweelwandle? Siza kubuzwa ngenye imini, uyenzele ntoni? Siluhlanga lamaKristu kwaye iibhiliyoni zithunyelwa kwabo bantu ngaphaya esizama ukuthenga ubuhlobo babo ngoku bayayala. Akumangalisi ukuba uKhrushchev wathi ukuba kukho uThixo uya kulitshayela ibhotwe lakhe kwakhona. Abahedi banokuthetha amazwi anjalo ukuze basizisele iintloni. Enjani yona impoxo eyiyo kwaye sizibiza ngoku singamaKristu? Wathi uThixo, yiza uthenge obomi obungunaphakade ngaphandle kwemali, ngaphandle kwexabiso, ubomi ukuba siphile ngonaphakade kwaye siyabufulathela bona kwaye sihleke ebusweni bazo. Siza kwenza ntoni ngalo mini? Yintoni eza kuba ukuba uThixo uthe usinika izinto emasizenze, wasinika imali, wasenza olona hlanga olunobutyebi phantsi kwezulu? Emva koko uThixo uya kubuza, senze ntoni ngayo? Kutheni sichitha imali yethu kwizinto ezinganelisiyo? Hayi kwisizwe kuphela, kodwa oko kuya kuba kumntu ngamnye. Ukusuka kwiisenti ukuya kwizigidi zedola ngamnye uya kunikwa. Xa amadoda ebulalana, ndifunde inqaku kutshanje apho amakhwekhwe amabini asebenza kwinkampu yokuzingela, enye yayinabantwana abahlanu, enye inababini, kwaye omnye wabo kwafuneka ayekiswe. Kwaye enye yamakhwenkwe yayinabantwana ababini okanye inabantwana abahlanu yavakalelwa kukuba yayiwudinga kakhulu umsebenzi kunale inabantwana ababini, yaya kuzingela kunye nayo yamdubula emqolo. imali, luhlobo lwesizwe olo, luhlobo lwemvakalelo, olo luhlobo lomoya olawula abantu. Emva koko unokubona ukuba lubaluleke kangakanani uzalo olutsha okufanele lube kuko. Kufuneka uzalwe ngokutsha, imelwe kukuba njalo. Yizani kum nitheke ngaphandle kwemali. Awukwazi ukuthi ndandingenayo imali, awudingi nayiphi na imali. Inikezwa ngesisa. Thina maMelika sityekele ekuhlawuleni yonke into. Eso sisilogan sethu. Siyazihlawulela izinto. Sifumene imali. Sijiwaza iidola zethu. Kwamanye amazwe nanjalo njalo ahluphekileyo. Ngena ngaphakathi. Ubona abakhenkethi bengena. Bonke baneentsiba kwaye belungile. Abantu baseMelika bayabanceda. Loo nto inzuzo embi emehlweni kaThixo. Oko akuyi kuyithenga indlela yethu yokuya ezulwini. Kodwa yonke into eMelika kufuneka sihlawule indlela yethu. Uya kwivenkile yokutyela kwaye utye isidlo sakho sangokuhlwa. Kwaye ukuba awuyibeki imali etafileni ukupha lo mhambisi kutya, kukho ufingontshiyo ebusweni bakhe. Emva kokuba ehlawulwe inkampani asebenzela yona, kwaye oko bekuya kuba ngcono ubuncinci 10% okanye ngcono yetyala lakho. Ukuba wenzi njalo, hamba sikutya uya kujongela phansi njengegqolo okanye uhlobo oluthile lo mntu okhohlakeleyo xa efumana imali yakhe. Ndicinga ukuba lihlazo kunye kukuhlazeka ukwenza oko. Ndicinga ukuba sisigqibo esibi esizweni. Kwakuqhele ukuba njalo abantu abalungileyo iindawo ezilungileyo bezingayi kuyivumela loo nto, kodwa konke kuya kumoya omnye omkhulu. Bendisiya uhambo uloliwe kwaye umthwali mithwalo. Bendiphethe i-briefcase encinci ngesinye isandla, i-suitcase ngesinye, kunye nempahla yam yokucheba encinci phantsi kwengalo yam. Ndihamba umthwali mithwalo waza wathi, ndingakutyathela yona. Ndathi, oh, ndiya nje phaya kuloliwe mhlekazi, enkosi kakhulu, malunga nje oh iiyadi ezingamashumi amathathu. Wathi, ndiza kuyithatha. Waza wathatha into encinci wayichola wahamba. Ewe, xa efika ndacinga ukuba mhlawumbi bendisazi ukuba wayehlawuliwe, kodwa bendiza kumnika nje anike isiqingatha sedola. Mhlawumbi wayeziphethe iimpahla zam malunga ungathi umzuzu, malunga nesiphelo salo mnquba apho wafika kuloliwe. Ndakhwela kuloliwe kuqala ndaze ndolulela nje ezantsi ndawufumana ndamnika isiqingatha sedola. Wathi, nje umzuzwana. Ndathi, yintoni mhlekazi? Wathi, ndikutyathele iibhegi ezintathu. Ndathi, ewe mhlekazi, injalo loo nto. Yintoni, yintoni engalunganga? Wathi, ubuncinci bentlawulo yam ngamashumi amabini anesihlanu eesenti ngengxowa. Undityala ezinye iisenti ezingamashumi amabini anesihlanu. Yabona, bubumelika obo. Yonke into imelwe kukuba ihlawulelwe. Ukhwela imoto yakho kwaye uyiyeke iwele emadini kwaye ufumane umntu wokukukhupha. Kungcono ulungiselele ukuhlawula kuba baya kukuhlawulisa ngayo. Ukuba umtsali zimoto uyeza kufumana, uya kukuhlawulisa kangako ngemayile. Kwaye ukuba umfama amaxesha alithoba kwishumi akhuphe itrektara yakhe, kuya kuba kubi kunoko. Kufuneka uhlawule ngento yonke ufuna yenziwe. Yonke into injalo, hlawula imali, hlawula imali. Ukanti ubeka phi ukuba mkhulu umhadi isono esikugibisele kuwo? Kubani nokuza kukhuphe emhadini wesono? Kodwa uThixo uya kukhupha emhadini wesono ngaphandle kwemali, ngaphandle kwexabiso, xa kungekho mntu unokukukhupha. Ukuba awuhlawuli kakhulu ngokutsalwa kwakho, uya kuhlala emhadini. Uya kufuneka ube nemali okanye uya kuhlala emhadini. Kodwa owona mhadi mbi owakhe wangena kuwo ngulo umtyholi wakuphosa kuwo, umhadi wesono nokungakholwa. UThixo uya kukukhupha ngabom, ngaphandle kwemali, ngaphandle kwendleko. Waye nangona kunjalo ulele emadini. Usasaza Jason. Waye ungambizi nokumbiza. Xa ufumana umtsali aphume basoloko befaka ityathanga elikhulu ngapha ya emadini. Balibhijele kwibhampa okanye nanjalo njalo baze baqalise ukujija aze amandla emoto aqalise ukutsala kwaye iimatshini ziqalise ukusebenza zikutsalele ngaphandle xa uThixo ekufumene emhadini wesono aze akuve ubiza kuye uthumela phantsi umxokelelwane owawubhijelwe eCalvary uthando lukaThixo alufake entliziyweni yakho aze abeke amandla kamoya oyingcwele apho ukuze aqalise ukutsala kwaye ayekubizi nto ukanti silele emadini kuba sikwazi ukuyihlawula ngeepokotho zethu thina basemelika sicinga ukuba sinokuyihlawula kwiipokotho zethu kodwa awukwazi ingaphandle kwemali okanye ngaphandle kwexabiso awuyihlawuli ecaweni uYesu wayihlawula eCalvary kodwa abantu baneentloni ngayo bayifuna ngendlela yabo uThixo unendlela yokuba uyamkele ngayo kwaye isimahla ukuba uya kuyithabatha ngokuqhelekileyo xa bakukhupha emhadini ukrweleke wonke kufuneka unyuke esibhedlele kwaye ngaphambi kokuba baqale ukusebenza kuwe ngaphambi kokuba nanye into yenziwe bayabuza ngubani oza kuhlawula ityala ukuba siya kuthunga amanxeba ukuba siya kugalela ioli kwaye sitofe ukwenzela ukukutofa kwityhefu yegazi hlobo luni lweinshorensi onayo ngaphambi kokuba benze into enye kufuneka ibe yimali emgcini kodwa xa inkosi yethu ibeka umxokelelwane wayo wothando ubhijele intliziyo yakho ize ikukhuphe kumhadi wesono uphilisa yonke intliziyo eyaphukileyo ususa sonke isono kwaye ityala libekwe kulwandle lokulibala kuze lingabi sakhunjulwa ngokubhekisele nawe yiza ngaphandle kwemali ngaphandle kwexabiso nokuba usikeke kakubi kangakanani na ugruzukile kangakanani indlela usapho lwakho lwenze ngayo okanye into oyenzileyo akukho tyala kuyo uphilisa iintliziyo ezibuhlungu ususa zonke iintlungu zakho uhlatywe ngenxa yezikrekro zethu watyunyuzwa ngenxa yobugwenxa bethu ubetho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe kwaye saphiliswa ngemivumo yakhe konke kusimahla kwaye asinakuyamkela kungokuba silawulwa ngumoya ongalunganga silawulwa ngumoya wesizwe umoya wehlabathi endaweni yokulawulwa ngumoya kaThixo umoya oyingcwele osikhokelela kwaye usilulekela kuzo zonke inyaniso nowenza iBhayibhile ibe njalo ngexesha elithile elidlulileyo ndandithetha nomntu ongakholwayo kubukho bukaThixo wathi yicinge mnumzana uBrenham yonke le ntsiziyo yobomi kwaye ukuphela kwento esinayo yokuba sisindisiwe yimibhalo emidala yamaYuda oh ndathi mhlekazi isenokuba yiyo yonke into onayo kodwa ndinento engaphezulu koko ndinomoya walowo wayibhalayo olingqinelayo kwaye alenze libe njalo lonke idinga wayengazi ukuba angayithatha njani loo nto yabona umelwe kukuthi uze kuthenga ngaphandle kwemali uthenga ngaphandle kwexabiso ayibizi nto isimahla kulowo osukuba ethanda makeze uThixo uyakukhupha emhadini njengendoda esesangweni ekuthiwa lihle wayelahliwe kwasesizalweni sikanina ngumtyholi owayemenze isiqhwala ezinyaweni zakhe indlela awayephila ngayo yayikukucela amaliso kubantu ababedlula ngendlela kwaye njengokuba wayehleli esangweni ngaloo ntsasa wabona abashumayeli ababini bepentekoste besiza Kwakungekho nedayimu phakathi kwabo, kuba wathi isilivera andinayo. Kwaye idayimu lelona qhosha lincinane lesilivere. Isilivere negolide andinayo. Ndicinga ukuba indoda yacinga ngolu hlobo. Akukho mfuneko yokufumana indebe yam. Mhlawumbi wayezama ukonga imali eyaneleyo. Wayeneminyaka engamashumi amane ubudala. Kwaye mhlawumbi wayezama ukugcina imali eyaneleyo. Oogqirha babenokumenzela izihlangu zokuhamba ukuba ahambe, kuba yena emaqatheni akhe kulapho wayebuthathaka khona. Kwaye mhlawumbi kwafuneka ukuba abe nayo imali ukuba ngqengqe emcini phambi kokuba oogqirha bamnike inkxaso. Kwaye ngokuqinisekileyo akukho mfuneko yokuba abambe indebe yakhe kwaba bashumayeli bePentekoste bangenanto. Ithuba bona babehlupheke kakhulu okokuba angaze abe nakho ukufumana nesenti kwabo bafo. Kodwa wathi akujonga ebusweni babo, omnye oselula kwaye emhle bubutsha, omnye mdala eshwabene. Njengoko uYohane, njengoko uPetros noYohane benyuka baya esangweni, wabona ukuthile kulaa mfana uselula. Oko kukuthi ubuhle babubukhulwana kancinci kunesiqhelo. Wabona ngaphantsi kwemibindi kunye namaxhala. Ilanga laseGalile lakutshisayo ubuse bomlobi omdala. Kwakukho uvuyo olungathethekiyo noluzele uzuko. Wabona into ebonakala ngathi yahlukile. Uyazi kukho into ethile malunga nobuKristu eyenza abantu babonakale ngokwahlukileyo. Ngabona abantu bahle ehlabathini lonke. Kwaye wathatha indebe yakhe wayiphakamisa. Kwaye umpostile uPetros engoyena mdala wathi, isilivera negolide andinayo. Ngamanye amazwi, andikwazi ukukunceda ukuthenga ezi ntonga zokuhamba. Isilivera negolide andinayo, kodwa endinako. Wayeyile ukuthenga kuloo wayenobusi kunye novuyo lwewayini yosindiso. Wayesandula ukufika kwiintsuku ezimbini okanye ezintathu phambi koko evela kwiPentecost, apho into ethile yayenzekile. Kwaye umfana wachuma ngomkhulu kakhulu u-amen kuyo, wajonga ebusweni bakhe. Yintoni eyenzekayo? Loo mxokelelwano wovelwano, imfesane yaloo wathi ndaba nemfesane kwabagulayo. Kwaloo moya mnye wenzekile entliziyweni yomlobo mdala, wathi malunga nemali andinayo, kodwa ndinento eya kuthatha indawo yayo izihlandlo eziphindwe ngezigidi. Njengoko ndinako. Ngokukhumbula, uPetros wayengumYuda, kwaye bayayithanda imali ngokwemvelo. Kodwa lo myuda wayeguqukile. Hayi, endinako ndiya kuthengisela. Kodwa endinako ndikunika kona. Njengokuba ndinako, andinayo nesenti epokothweni yam. Bendingenakho nokuthenga ilofu yesonka. Bendingenakho nokuthenga nto. Andinayo nesenti. Kodwa ukuba unokuyamkela endinako, ndiya kukunika kuba kwanikezelwa kum. Yiloo nto esiyidingayo. Endinako ndikunika kona. Yintoni onayo mhlekazi? Ndiye ndaya kulowo uthengisa ubisi nobusi ngaphandle kwexabiso. Ndiya kukunika yona. Awunditsali nto ngayo. Ukuba unokuyamkela, ndiya kukunika yona. Hayi njengalowo yakukubiza ixabiso, kodwa abo banikelayo. Ngokuba njengoko namkela ngesisa, yiphani ngesisa. Yayingumyalelo wenkosi yakhe kwiintsuku nje ezintathu ngaphambili. Hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli. Lowo ukholiweyo wabhaphizwa wosindiswa, kwaye lowo ungakholwayo uyakugwetywa. le miqondiso iya kulandelana nabo bakholiweyo. Egameni lam baya kukhupha iidemoni, baya kuthetha ngeelwimi ezintsha. Nokuba bathe basela izinto ezibulalayo, aziyi kubenzakalisa. Ukuba baphatha inyoka, azisayi kubakhathaza. Njengoko namkele ngesisa, yiphani ngesisa. Laa myuda wayetshintshile. Into esiyidingayo eMelika kukutshintshwa kukamoya oyingcwele ukuba uzithabathe indawo yezinye zezithethe zethu zonqulo. Njengoko wamkela ngesisa, yiphani ngesisa. Oko ndinako ndikunika kona egameni likaYesu Kristu waseNazarete. Sukuma uhambe. Ukholo kwela gama elingakrexezwanga lomdali. Akumangalisi ukuba wahamba exhumaxhuma edumisa uThixo. Oh, uyayazi izinto ezinkulu. Mhlawumbi wayehleli apho iminyaka engamashumi amane ezama ukufumana imali eyaneleyo yokuzithengela iintonga. Kodwa akazange akwazi ukwenza njalo. Kodwa kanye, kwindawo engalindelekanga, kunye nexesha elingalindelekanga, kunye nabona abangalindelekanga, abantu abangena nto, wayifumana into awayeyifuna. Ndiyavuya kukuba uThixo eyenza ngala ndlela. Kwigquba labancinane ababizwa ngokuba ngabaqengqeleki abangcwele ngobunye ubusuku, ndayifumana into endandiyifuna. Imali yayingena kuyithenga. Kwigquba labantu abangena mfundo, abangafundanga, abanganxibanga kakuhle. Amanegro ukuqala nje. Phaya ngaphesheya kwesimokolo esidala esiguqulweyo. Emgangathweni ndafumana ixabiso. Ilitye elinqabileyo. Xa laa mdaka mdala wandijonga ebusweni wathi, ingaba wawamkela umoya oyingcwele ukusukela oko wakholwa. Oh, ibiyinto ebendiyifuna. Andizange ndilindele ukuwufumana phakathi kwabo bantu, kodwa babe nayo le nto ndandiyidinga. I-UN namhlanje abayi kuyamkela into esinayo, kodwa yiloo nto abayidingayo. UKrushchev, bonke babo badinga uKristu ubhaptizo lomoya oyingcwele. Iya kutshintsha izimilo zabo, iya kwenza abantu babathiyileyo babe ngabazalwana. Iya kushenxisa inkanuko yokuba nguhlohle sakhe nentshiyo nenkani, kwaye ibeke uthando novuyo noxolo, ukulunga nenceba. Ewe, kwiindawo ezingalindelekanga ngamanye amaxesha apho ufumana into oyikhangelayo. Babeza kunikela ntoni na oonyana bakaSrayeli, onke amaxhoba aseyiphuta. Xana imilebe yabo yayisofa, xana ulwimi lwabo ludinga emlonyeni wabo, njebabenikeze ngayo yonke igolide babawaphange ngayo amayiputa, ngesiselo esinye esihle samanzi abandayo. Iinkokeli zabo zasentlango zazibakhokelele ukusuka kwichibi lasentlango ukuya kwichibi lasentlango, kusuka emadini ukuya kwimithombo, kodwa konke kwakomile. Wandula emva koko kweza ngaphandle kwamali, ngaphandle kwaxabiso. Ilizwi lathetha kumprofeti lathi, thetha nelitye. Eyona ndawo yomileyo entlango, eyona nto ikude emanzini, khona phaya unqano lwabo lwapheliswa ngaphandle kwemali okanye ngaphandle kwexabiso. Thetha nelitye. Hayi ukuhlawula ilitye, kodwa thetha nelitye. Useliliwa ngokutwanje, uliliwa kwilizwe elibharhileyo. Ukuba uhamba kwelo lizwe elibharhileyo, thetha neliwa. Nyanzelekanga ukuba umhlawule, thetha naye. Kwaye uluncedo olukhoyo ngexesha lembandezelo. Ukuba uyagula, thetha neliwa. Ukuba uyagula sisono, thetha neliwa. ukuba uthe wadinwa thetha neliwa yabona okubonakala ngathi iyakuba naphi na okubonakala ngathi ukuba akukho manzi ezantsi kwindawo ezincinci apho kwakukho imithombo bekungayi kubakho manzi phezulu kulaa ntaba esecaleni kweliwa uthixo wenza izinto gqwethekileyo kwinto umntu ayicingayo eliwa eyona ndawo yomileyo entlango kodwa wathi thetha neliwa namhlanje abantu bakhohliswe kakhulu bacinga ukuba banokuya baze benze imithandazo yabo bahlawule umpristi othile ukuba atsho imithandazo embalwa bahlawule indlela yabo yokungena uba bayakwakha inkonzo enkulu ndaweni ithile kwaye isityebe esithile siya kuyixhasa ngemali baqhubeke bephila kwinkanuko afumane omnye umntu ukuba amthandazele ucinga ukuba yiloo uthixo akayifuni imali yakho emdaka yonke into oyifunayo kukuzinikela kwakho nobomi bakho ukuba buthethe kuye uthixo ukunike imali musa ukuyisebenzisa kwizinto ezinganelisiyo ichithe kwizinto ezanelisayo kodwa ukuzisa ulwaneliseko lokwenene awunakulufumana de uthethe neliwa wavelisa amanzi anika ubomi ngaphandle kwemali okanye ngaphandle kwexabiso kwaye basela zasela neenkamela zabo nabantwana babo basela kwaye isengumthombo oqukuqelayo entlango unjalo ke yena ukuba liliwa namhlanje kulo mhlaba ubhafileyo ukwenzela abantu batshabalalayo bonke abakholwayo kuye abasayi kutshabalala koko banobomi obungunaphakade qaphela rhoqo ebusuku kwakungekho sidingo sokuba babe nexhala amalunga nesonka isonka sabo sasiziswa kubo rhoqo ngobusuku sisitsha sihamba namhlanje siyokufumana ilofu yesonka ukuba ungumnqibi kwaye uhamba apha uye evenkileni uthi bendiya kunqwenela ilofu yesonka ubeya kuthi yena ndibonise kuqala ikota yakho kufuneka ndibe neesente ezingama-25 ukwenzela esi sonka yaye yintoni onayo xa usifumana le yinto encinci ephuma kuso kodwa ufumene esona siphantsi esinokuveliswa ingqolowa bathabatha sonke isondo mzimba esiphuma kuyo yonke intswana kwaye bayinike ihagu baxuba isinyamvu sentlama ebambe intswana bayihluze benze ilofu yesonka yenziwe zizandla ezimdaka ezinyukunyuku amaxesha amaninzi uyabona into oyifumanayo esonkeni sakho ngamanye amaxesha amagaqa enwele nezinto ezingcolileyo namaqhekeza empuku nayonke enye into ewela kwezo ndawo zokubhaka abantu abanesono abanezifo zesondo nayonke into beyixhubela kuyo ukuba ubuya kusibona sisenziwa ubungayi kuphinda isidle kwaye nangona uhlawula ama-25 esenti zakho okanye uyifumani kwaye uthixo wabondla rhoqo ngobusuku ngesonka esenziwe ngezandla zeengelosi ngaphandle kwemali ngaphandle kwexabiso kwaye namhlanje esasonka simele uKristu kubomi bomoya behla buvela ezulwini ukuza kunikela ngobomi bakhe kwaye uthixo unika abantwana bakhe yonke imihla amava amatsha uyakhumbula ukuba babesigcinile isonka sasingcolisekile uva umntu ethetha malunga ke ndinayo ndiza kukuxelela ndingumlutere ndingumrhabe umbhapisi ndingumpentekosta eso sisonke esidala esenziwe ngesandla yiloo nto kuphela ekhoyo kuyo imdaka nje kwaye yenziwe ngezandla zabantu kodwa xa usiva amava obungqina obutsha ngale ntsasa emthandazweni umoya oyingcwele undibhaptize umphefumlo wam ngokutsha Oh mzalwane kukutya kwengelosi oko ubondla ngokutsha yonke imihla okusuka ezulwini imitshizo yeentsikelelo siyayidinga amaqabaza enceba ukusijikeleza yawa kodwa ngenxa yemitshizo siyacenga Oh ewe thumela ukusuka ezulwini esitsha Nkosi uKristu isonka sobomi siphose entliziyweni yam kwaye undenze ndonwabele ubukho bakhe obukhulu ngokuqinisekileyo babe nombulelo kwaye nayiphi na indoda okanye umfazi ozelwe ngomoya kathixo waze wamkela umoya oyingcwele uya kuhlala enombulelo nokuba kwenzeka ntoni na uya kuba nombulelo njengencinane inkwenkwe imfama phezulu ezintabeni uBen omncinane wazalwa malunga neenyanga ezisibhozo ubudala umlanga qalisa ukukhula emehlweni akhe abazali bakhe babengamahlwempu babehlala kwinduli endala yodongo kwaye babesazi ukuba olo tyando lwalunokuwasindisa amehlo kabheni omncinane ukuze abone. Wayeyinkwenkwe ngoku emalunga neshumi elinesibini leminyaka ubudala. Abazali bakhe babenokufumana nje okwaneleyo ukuze bafumane isonka nenyama yabo yonyaka. Babengenakho ukuluhlawula utyando. Onke abammelwane bedibene babona uBenny omncinane zama ukudlala nabantwana abancinane phaya phandle engaboni. Wayengayiboni into ayenzayo. Bazaba nosizi kwaye ngamnye ngaloo nyaka wabeka inxalenye encinane eyongezelelweyo yesivuno. Basebenza nzima kancinci ekukhanyeni kwelanga. Kwaye xa izivuno zathengiswa ekwintla bayithatha imali bakhwelisa uBenny omncinane kuloliwe bamthumela kugqirha. Balwenza ngempumelelo utyando. Kwaye kubuyeni kwakhe bonke abamelwane bahlanganisana xa uBenny omncinane wehla kuloliwe. Amehlo wakhe amancinci aqaqambileyo akhanyayo waqalisa ukukhala kwaye walila njengoko wayejonge ebusweni babo. Omnye wabaqhubi wathi, "Nyana, yintoni ekudle yona ukwenza olo tyando?" Wathi, "Mnumzana, andiyazi ukuba ibadle ntoni ababantu, kodwa ndivuyiswa kukuba ndiyabubona ubuso babo abahlawule ixabiso. Yiloo ndlela esiziva ngayo. Andazi ukuba kumdle ntoni na uThixo, ndiyazi ukuba wandinika okona kulungileyo wayenako unyana wakhe, kodwa ndinombulelo kakhulu ngokuba nokukubona komoya ukuze ndibe nokujonga ebusweni bakhe, kwaye ndazi ukuba wandifela. Andazi ukuba kumdle ntoni na. Asinayo indlela yokuyiqikelela. Ixabiso likhulu kakhulu. Andikwazi ukukuxelela ukuba kunjani, kodwa ndinombulela kuba apho ndakhe ndayimfama ngoku ndiyabona. Ndinombulela kuba xa namadoda akwamayo bandixelela ukuba ixesha lam laliphelile, xa oogqirha babendixelela ukuba ndinakuphila ngakumbi kumashumi amabini anesihlanu eminyaka eyadlulayo, ndiyaphila namhlanje. Andazi ukuba kwamxabisa ntoni na uThixo, kodwa ndiyabulela kuba ndisaphila. Ngaphambili ndandingumuni, ndibothwe esonweni, ndineentliziyo ezibuhlungu, ndikoyika ukufa, kodwa namhlanje ukufa luloyiso lwam. Haleluya! Kuphela kuya kundizisa ebukhonini balowo ndimthandayo ukuze ndibe nokujonga ebusweni bakhe. Wayiguqula into ngoqhaqho, wayithabatha intliziyo yam wayenza ngokutsha. Ndiyayazi ukuba into ethile yenzekile kum. Kwiphepha kukwindla oludlulileyo eMinnesota kwakukho inkwenkwana eyathabatha ibhayisekile yayo yaya enkonzweni ngenye intsasa kwisikolo secawa. Omnye umfana ebumelwaneni wayengenanto yakwenza nesikolo secawa, wathabatha umhlobo wakhe oyintombazana waya kutyibilika. Ke kaloku indoda leyo yayiyindoda ekhulileyo, yangena emkhenkceni obhityileyo yaze yawa. Yayihlekile inkwenkwana ngaloo ntsasa njengoko yayisihla ngendlela. Yaxela umhlobo wayo intombazana yathi, "Elo ligquba lwababaxi abaya kwelaa bandla." Kwaye xana yawela emkhenkceni, umhlobo wakhe oyintombazana wayekude naye, wayekhaphukhaphu wemka. Kodwa wathi akufika wabeka iingalo zakhe emkhenkceni, wayefe umzimba. Wajinga phezu komkhenkce. Umhlobo wakho intombazana wazama ukufikelela kuye, kodwa wayenzima kakhulu. Wayeya kuqhekeza umkhenkce, wakhwaza kuye, "Buya umva, buya umva, uya kuwela kuphela ngaphakathi kwaye siya kurhaqwa sobabini." Wakhwaza wakhala kwaye akukho nto inokumnceda. Emva kwexeshana phezu kwenduli kweza ibhayisekile encinci inyawuzi, inkwenkwana encinci enebhayibhile ekhwapheni. Wasiva isikhalo waza wakhawulezisa ibhayisekile yakhe encinane, wabeka ibhayibhile yakhe phantsi, wabaleka emkhenkceni. Warhubuluza ngesisu sakhe esincinci enxibe iimpahla zakhe ezintle, wade wabamba iingalo zendoda kwaye waqhubeka alela ngasemva. Wade wamkhupha emkhenkceni, waphuma wabaleka wamisa imoto, bafowunela inqwelo yezigulana yamsaya esibhedlele. Emva kokuba ehambile wahlawula inqwelo yezigulana, wahlawula oogqirha ngenxa yokutofelwa iinimoniya nezinto awayenokuzithatha, weza kwinkwenkwe encinane wathi, "Nyana, ndikutyala ntoni?" Wathi, "Andikutyali nto." Wathi, "Ndikutyala ubomi bam." Icinge, imali yayingenako ukuyihlawula, yayibubomi bayo. Leyo yindlela esifanele sizive ngayo kuThixo. Asikuko ukuthenga indlela yethu ngento ethile, kodwa sityala ubomi bethu kuThixo. kuba sasisifa kwaye sitshona emhadini wesono. Thixo waphosa iingalo zakhe nesambatho kum. Benditshona nzulu esonweni kude nonxweme olunoxolo. Ndityobheke kakhulu nzulu ngaphakathi. Nditshona ukuze ndingabi savuka kodwa umphathi wolwandle wakuva ukukhala ngokungenathemba kwam. Wandiphakamisa emanzini. Ngoku ndikhuselekile. Ndimtyala ubomi bam. Umtyala ubomi bakho. Umtyala ubomi bakho ukumkhonza. Hayi ukubunikeza ukuhamba kwaye uqhayise ngehlelo lebandla lakho. Hayi ukuzula kwaye ugxeka abanye. Kodwa kukuzama ukukhonza nokusindisa abanye nokubazisa ekuyazini iNkosi uYesu Kristu. Unyana olahleko ekuvaleni, ndingathetha oku. Xana wayidla wayichitha yonke impilo yakhe, impilo kayise, ngokuphila ngobundlobongela. Waye xana wayebuyela ekhaya. Wayengqengqe endlwini yehagu, waza waziqonda. Waze wathi, bangaphi na abaqeshwa anabo ubawo abanezinto ezaneleyo, kwaye naku ndiyafa kukuswela. Ungathini ukuba wayezame ukuthi, andazi ukuba ndingafumana imali endinokuthi ndiyibuyisele utata, into endiyichithe ekubalekeni ngayo. Kodwa wayeyazi imvelo kayise, kwaye wathi, ndiyakuvuka ndiye kubawo. Uyise akazange athi, yima kancinci, ingaba uyayibuyisa imali yam? Hayi, akazange amhlawulise ngezono zakhe. Wavuya kuba wayebuya. Wayevuya kuba waziqonda kuba wayengunyana wakhe, wayengumntana ongowakhe, wayevuya kuba esendleleni egodukayo. Akazange asiqinisele isono sakhe, kodwa wavuya kuba waziqonda wathi, ndonile phambi koThixo wam naphambi kobawo, ndiyakuvuka ndiye kuye. Uthe ke akumbona esekude, wagidima waya kuye waze wamanga, waze wathi, xhelani ipholo elityetyisiweyo ngaphandle kwemali. Zisane yona ngubo entle ngaphandle kwemali. Zisane umsesane ngaphandle kwemali. Ubekeni phezu komnwe wakhe. Masitye sisele sichwayite kuba lo nyana wam ubelahlekile kwaye ngoku ufunyenwe. Ubefile kwaye uyaphila kwakhona. Masivuye ngayo. Ndingathetha oku zihlobo ukuvala. Into ekuphela kwayo yanelisayo. Ekuphela kwezinto zokwenyaniso ezikhoyo. Izinto ezilungileyo ezikhoyo ekuphela kwazo azinakuthengwa ngemali. Zizipho zesisa zikaThixo ngoYesu Kristu, usindiso lomphefumlo, uvuyo. Yizani nidle, nihluthe. Kutheni nichitha imali ngento engesonka? Nokubulaleka kwenu koko kunganelisiyo. Phulaphulani kum ninyamekile. Nidle oko kulungileyo. Umphefumlo wakho uyolise emanqatheni. Thobani iindlebe zenu nize kum. Ivani kwaye umphefumlo wenu uphila. Kwaye ndiyakwenza umnqophiso ongunaphakade nani. Kwaneenceba zikaDavide ezinyanisekileyo. Zonke izinto ezihlala zihleli, zonke izinto ezilungileyo, zonke izinto ezithandekayo, zonke izinto ezingunaphakade zisimahla, kwaye azikudli nto. Ekupheleni kokubhalwa kwale ncwadi kwathiwa, osukuba ethanda makeze asele kuwo amanzi emithombo yobomi ngesisa. Ngaphandle kwemali, ngaphandle kwexabiso. Yini na ukuba uchithe imali yakho kwinto enganelisiyo, kwaye uvumele izinto zokwenyani ezanelisayo simahla, zihambe zingagcinwanga nguwe. Masithandazeni. Geli xa uthule kwaye uthandaza. Ingaba kukho kwesi sakhiwo ngalentsasa abo bangakhange basele kulo mthombo. Enokuthi iminqweno yehlabathi ibe isesebomini bakho. Kwaye ungathanda ukutshintsha indawo yakho yokusela ngalentsasa okanye inzala yemali yakho. Ningathanda ukuza kuthenga kuThixo ngaphandle kwemali, ngaphandle kwexabiso, ubusi, nobisi, iziyolo zewayini. Ungasiphakamisa isandla sakho uthi, likhumbule mzalwane uBrenham njengokuba uthandaza. Thixo akusikelele mhlekazi, Thixo akusikelele mhlekazi, Thixo akusikelele dade. Ingaba bakhona abanye abaya kuthi, likhumbule mzalwane uBrenham njengokuba uthandaza. Abanye benu bantu batsha, ehe, abathe bachitha ubomi babo. Iyure awathi umama wazichitha emthandazweni ngenxa yakho notata nayo yonke imfundiso ethe yenziwe. Kwaye noko niyibekele ecaleni ukuze niphulaphule ekusebenzeni kukamtyholi. Ngoku ninqonela umculo wehlabathi, izinto zehlabathi. Kwaye niyaziqonda njengolahlekileyo kwindlu yehagu. Ungasiphakamisa isandla sakho dade mzalwana uthi, Thixo, ndikhumbule, ndizise kuziqondeni ngale ntsasa, ndivumele ndize endlwini kababa. Ayikubizi nento enye, ukulindela, nokuba wenze ntoni na, nokuba izono zenu zide zavela zanjengengubo ebomvu, zoba mhlophe njengekhephu, zibomvu zayinqombela, ziya kuba mhlophe njengoboya. Ngaba abo basebukhoneni obungcwele, abanokuthi baphakamise isandla sabo. Abo bagulayo nabasweleyo bathi ndiwele emadini. USathana wenze ububi kum. Undikhubaze wandigulise okanye enye into. Ndinqwenela ngale ntsasa umqokelelwane kaThixo wokholo. Ungene entliziyweni yam. Oya kunditsala undikhuphe kulo madi. Okwendoda esesangweni kuthiwa lihle. Phakamisa izandla zenu. Thixo anisikelele ngamnye. Nkosi, ndizisa kuwe ngale yure, abo baphakamisa izandla zabo, ukuze baxolelwe izono zabo. Wena unguThixo, unguThixo yedwa, kanye apho bahleli khona ngoku, kulapho uthethe khona nabo, kulapho wabenza baqonda khona ukuba babengalunganga. Xana ilizwi liyifumene indawo yalo, kwaye umoya oyingcwele aqalise ukuthetha athi, awulunganga. Jika ubuyele kuThixo uyise. Kwaye baphakamisa izandla zabo ukubonisa ukuba babefuna ukuphuma kule ndlu yehagu yasemhlabeni ukuza endlwini kababa, apho kukho intabala, apho bangayi kufuneka baze nanto. Njengoko imbongi itshilo kakuhle, akukho nto ezandleni zam ndiyizisayo, njengokulula nje ndibambelele emnqamlezweni wakho. Bangabangeza kamnani ngokuzithoba baze bagwebeke banikele ngobomi babo. Kwaye uya kuzisa eyona ngubo intle nomsesana ize ufake eminweni yabo, kwaye ubondle ngemana yemvana exheliweyo. Siphe oko Nkosi. Kukho abo bagulayo nabaxhwalekileyo baswele. Sathana ubaphose emadini ngokungathandabuzekiyo, kukungabikho kwemali yakwenza utyando. Ukungathandabuzekiyo, mhlawumbi uninzi lwabo alinakwenziwa uqhaqho. Mhlawumbi ugqirha akazange akwazi ukususa unobangela, nokuba wayekhe wanemali ekangako. Kodwa wena unguThixo. Kwaye ndiyathandaza ukuba ngale yure kanye, phantsi kwentambiso yomoya oyingcwele ekhoyo ngoku, ukuba uya kubaphilisa bonke ngabanye, bangabangaphilisi, ukusuka entloko kuya ezinyaweni zabo, yonke into, ukuba abanaluvuyo. Usindiso lwabo abanako ukuyonwabela kwakhona, njengoko uDavide watshoyo wakudala, buyisela uvuyo losindiso lwam. Bangafumana uvuyo nolonwabo ngenxa yobumnyama nokudinwa kwabo, ngokuba wena uliliwa ezweni elibharhileyo, ulikhusi ngexesha lesaqhwithi. Xa umtyholi egibisela konke ukugula kunye nomjukujelwa kubo, uyindawo yokhuseleko ngexesha lesaqhwithi. Makube njalo namhlanje Thixo, kuba sikucela egameni likaYesu. Amen.
Softly and tenderly Jesus is calling for you.
Gogo kuba unqwenela ukuza nyuka uze esiguqweni uze uguqe singathandaza kunye nawe sikuthambise nantoni na esinokuyenza wamkelekile. Uyamthanda Teddy ungasinika isanduleli sandise piano. Uyamthanda ndiyamthanda ngokuba yena wandithanda kuqala. Ungayifumana lonto. Masiyiculele kuzuko lwakhe phambi kokuba siguqule ucwangco lwenkonzo. Ngomzuzwana nje olu lungqulo myalezo uphelile. Ndiyavuya kakhulu ukuba uwamkele. Thandaza ukuba wona uyakukwenzela okulungileyo kuba undenzele okulungileyo kuba ndiwuthethe. Ndithandaza ukuba imphefumlelo efanayo endayinikwayo ukuze ndiwuthethe kuni niwamkele kwangaloo mphefumlelo inye othe wathunyelwa ngayo. Yanga inkosi ngawusikelela entliziyweni yenu konke kulungile. Ngoku valani nje amehlo enu njengokuba sicula. Phakamisani izandla zenu. Ngoku masithobe nje iintloko zethu siyingqumshele. Niyamthanda akayonene na entliziyweni yenu. Ngaba kukho nto ngaye eyinyani ngenene nje. Ndiyamthanda ngokuba wandithanda kuqala waphosa intambo yobomi esuka eCalvary wayiqhoboshela entliziyweni yam. Ungalibali umzalwane uDramond uza kusishumayeza ngobu busuku, ubusuku bomthendeleko. Ubani ayithanda inkosi, yihlani nize kudla umthendeleko kunye nathi. Inkosi iyithandile, ndiyakuba lapha nani. Lowo ngumkhwenyana kamzalwane uTony Zabel, umzalwane uTom waseAfrika, unyana wakhe, umfana olungileyo, olungileyo ngenene, umKristu omeleleyo, umshumayelo omncinci olungileyo. Ngelixa iintloko zethu sizithobile ngoku njengokuba ipiano iyakuqhubeka. Nkosi Yesu, silungiselela ukungena kwenye inkonzo, Nkosi. Siyakubulela ngomoya oyingcwele othe wathetha neentliziyo zethu. Kwaye siyavuya, Nkosi, ukuba usenzele oku. Kwaye yanga ilizwi lakho lingangabuyeli kuwe lilambata, kodwa langa lingakufezekisa oko belicetywe ukuba likwenze. Langa lingahlala ezintliziyweni zethu zonke, ukwazi ukuba zonke izinto zokwenene nezinto ezihlala zihleli zivela kuThixo ngaphandle kwemali, ngaphandle kwexabiso. Kutheni le nto siza kutsala nzima ngoko ngezinto size siyenze ibe ngumcimbi wobomi nokufa ngezinto eziya kutshabalala? Masitsale kanzima ngakumbi, Nkosi, ngezinto ezingayi kutshabalala, ezingenaxabiso. Ixabiso lihlawulwa ngesisa kunye nokwamkelwa okumemayo. Osukuba ethanda makeze. Sikelela enye inxalenye yale nkonzo. Siphe oko, Nkosi, kwaye uhlangane nathi ngobu busuku. Sikelela inkonzo yobhaptizo. Banga kungabakho ukuthululwa okukhulu. Banga aba bantu abaya kubhaphizelwa egameni lwenyana wakho intanda. Inkosi uYesu, banga bangazaliswa ngumoya oyingcwele. Banga aba bantu abaphakamise izandla zabo ukuba baguquke ngalentsasa ezonweni zabo. Banga bangeza, bangene ezingubeni zokubhaphizwa, kwaye baye equleni nokungqina ehlabathini ukuba baxolelwe izono zabo. Kwaye bayabhaphizwa ukuze baxolelwe encwadini. Siphe oko, Nkosi. Yiba nomzalwane uDramon ngokuhlwanje njengokuba esiphathela umyalezo umtsha usuka entshoneni. Mthambise ngomoya oyingcwele kwaye yiba nathi njengoko sithabatha umthendeleko. Zanga iintliziyo zethu zingacoceka kwaye zibe nyulo. Kwanga kungangabikho ukungcoliseka kuthi. Langa igazi likaYesu lingasihlambulula kuso sonke isono. Siphe oko, Nkosi. Kuphela ngaphandle izifo phakathi kwethu, kwaye usinike uvuyo noxolo. NgoYesu Kristu siyakucela. Amen. Niyamthanda ngoku phakamiselani izandla zenu kuye. Ngoku fikelela ngapha yawuze uthawule izandla nomntu osecaleni kwakho. Ilungile loo nto, fikelela kanye apho niqhawule izandla. Kulungile, mzalwane Neville, ngelizwi lakhe, konke kulungile.